Molo nawe ekhaya, potwani mawethu, uMandungwane uDiya, uBhejulu uGungu, uQhweshe uMageza, uNdarhala kodwa nirhalela into zabantu, akacela into uyabulisa qha. Lithi ke lo tsholo gwithi, uqala uqiniseke bayibethile yesibhozo insimbi ngolesihlanu. Sithi ke abo, mna nawe bazohlalisana kweziyure ezintathu, siphicothana nebezisematheni kulesishiyayo iveki. Ndingatyanga xesha kakhulu, nanku DJ sithi manthule. Ufuna usikhumbuza ingoma ethi Remember, weekend sukile.